so toka kinoge kinondo amalume on the beat leja sa
malume on the beat
aha
nauliza kwani bei gani nataka kulipa uje kuishi nami mana kidogo yani paga wengi tupe migoro fani ujajua jinsi gani tafuta popote uje kuishi nami yanapata shida yani uchokutwa miwasho ndo maisha gani yana kama ulichoka unipa penzi la kusini bora ungesema kuliko kuntosa nakula kwa macho anatesa vibova na bado nakota ni mawazo juu yako kiufupi nachoka mie sababu ya ulofa ukakata shauri na nyumbani ukaondoka wa mie ameondoka na moyo wangu ameniacha mipeke yangu mie ameondoka na moyo wangu ameniacha mipeke yangu mie yana kabla ujasema mapema kwa pesa nguvu litaji awe na akuliko kondoka kati moyo wangu bado na kuitaji awe na utamwa mapenzi enjoy minawe kipenzi changu awe na utamwa mapenzi enjoy minawe kipenzi changu awe na awatoto kinoge kutoka Jerusalem ama negasa twende iya bae mani guy
wote tunaruka
iya bae mani guy
wote tunacheza
iya bae mani guy
wote tunaruka
iya bae mani guy
wote tunacheza
mani guy bae pushy game yeah shallow ameneja face toka kino game wapi baba Tony vanibu as the soul of the nation
zungu sukuma asela sinambiri
team VIP boys